waliwo kati mwabaliwo temunnalaba nga twali baddala twalina amazina ge bayita lumba nga tabamubba bazina salusa akandooyale kali kusonga bwoba tobimanya osemba ngatuyambangako oluusi okukola dduyiro mwe bino bye mudduka mmayiro okufuna enjawulo olwamalanga oligita nga tudda mu bugandaalo bwe baayitanga abamanyi awo nga nesoolayo chika dansi polepole tolinda kengere funayona omalemu bakwongere bamuwewe kala bajuze fizi z'abaana bw'omaloziwa todda mu kwerumya bw'oba osanze ekifi ky'enkoko ng'olya n'ezabbanka bw'omaloziwa nga puresha ekkakkanye awo kwanywamu olucupa lwa bbiya ng'onywa bazibumbira kwatika todda mu by'okwerumya lwebali kuyiwako ettaka teryali bawondera Wetimbe timbeyo kaskini konga kachasharana Wetimbe timbeyo akabina konga kachali gichika dance pole pole yeah tolinda kengere funa chonya omare muba kongere ona bamuwe noli bamuwewe kala bachuse leka nzinywe nzinywe zenywa koze sange leka nzirie nzirie zendia koze sange nemoga mbokekereze werumye mboga kawale wechiba siche chisera chomu nange byampuna zena gana ebyo kwerumye nakowa chine chisera kati chafe chaku chakala jira nenyenya mukukumba na wenerira byenchakala stress zetonyumisa nkola binyumira shika dansi pole pole tolinda kengere funa chonya omare muba kongere ona bamuwe noli bamuwewe kala bachuse
where you got it from www.djerico.com.